halkani waa shabakada warbaahinta idlenews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaad.
Amal kola, mashallah, Lord, great, good time.